ummatore eden gondi yamde joy jabbare ke mintaji chapande tati kibaruji modo e fulfulde do dande studio kalango min Omar Hama janganta emasinaji eden gondi Mustafa Ayuba ender ko kibaruji den ni en fuddiran leydi Burkina Faso to horejo no leydi Burkina Faso biyetede Rock Marc Christian Kabore kenga altine no gay e nay lew janvier du bujinaadi de no gay e didi woni ko sogeji jeppine laamu makko Adam Zore, delegate of Bitte Lady Burkina Faso, Tawabe, John the Dunder Lady Made Niger, Benjamin Engulam, Khalifa, Otano, Adiji de Koji, Nanibia Tagge, Covited, Drogo, Cocaine, Hembre, Japan, Ejena, Ejena, Kamwan Kowulo, Handel, Subana, O, Fila, Gunyame, Dumdu, O, Drog, Agadez, Wano, Koteta, Baldemoni, Yotere Made, and Pindina Hande, Altana, Do, Fila, Nepam, Lampiri kono and the region maradi yade debo bietero Amina Umaru mo cooperative kiawar mutuchi mamaya. Kware jamirte mada yerna kalir na deni chagal jipino lamu kosoge jingat inder lady Burkina Faso kengam fabe inditiri fed de lamu kalifa mape MPSR bipe lady Burkina Faso tawabe jonde denda lady made Niger Yami engu laamu kalifa dowtana de adiji di ko inder dudu di gole bit dan bonda ko e wartirde portal e jonde jamle Burkina Faso Adam Zore delegue jo bibbe leedi Burkina Faso e jonde Niger nani ko Moussa Sey Thialalo
la situation dans le pays
alors do fi ko wonno wadnder leedi amin di enda ninon dum boyi du kondan dum hebana ka fu lawol burtorgol wonno ko laati le afrique yanange do enda fu no wodi chadal le enda kam wonno fi bit dan bonda ko wonno wada dum enda min himbe Burkina Faso komi jidi ni woni jam warta der leydi amin di jonen sogeji di ndari hoji lamugo endan e bi sabu dum boni sammi jonkay en pammi ni ko hennon fu kule de fudde biseke lamugo biseke den non sona dum yehi dum fudu fudde to ka sendan fa gada jonon kay ko hennon fu eden kettini ni sabu wakati godon e fuddir on kay wete fu wadam fonde titto se yeyi yeso ka sendan fu ya beeda bisade ka sendan bona gada chagal be koji be bi kambe to fidru dugo bi dam bonda ko heba jam warta leydi der ko be gadi dum komi jidi ni woni jam warta de Lady Amindi.
Nous aussi, c'est ce que nous souhaitons attaquer tout ça.
Nani biya ender hitande water nden jipino lamuji yade to sogeji tati wada ander bangelete hirnange de Afrika. Tavidu jipingo lamu ko sogeji ngon nongada dun ko sabi mbinitu nderlete Afrika de kam emoni rafi lamu ragal lobal. Kam tawa yeru no Dr. Ali Tunkara ardino no kure to jande dabereji hete ngar dena gu sahel tawado bamako e jonde ko wi Moktar Hamido e challalo
la repetition de coup de force ou de
jippino lam ko sogeji gonno gada ko sakiti dum endal ni der leede hirnaange afrika de endal ni no holla ko mosola sador maaji himbe leede de endal der maral leedi adibe be endal ni hebaaki jaccere du wadake sanne har ko darata joddino laabi hebude mosola rafike joro hakkilu fukking dena ko himbe are leedi mali guinee e burkina faso de endari ni jippino lam ko wada dum endal der ko sabi dum no tawe rafi maral lobbal himbe dum galano gadane gonga dum hillaka he mabbe hanoni ardibe be endan killaka e burna talkabe mu en denne de rabbinol hala seyni bi en ko sador maji di enda e ko nandi titta ka en gonno gadda ko sakiti dum endan ni sogeji no jippina lam ardibe leede hirnaange afrika de
dans le contexte ouest africain
nani fawade joni bi en ciomi droga biteedo cocaine hembre chapande jenay e jenay kam woni ko fedde hawjinde durwi diggol man e nanol gineji bondi tetuno to enda agadez hande subako woni ko wula filagu nyamei dom dono yeso kobe habaruji be leedi adunar hawtade ardibe house kambe nimbe pelle jinganobe hakkeje bibbe adamabe kettine nane ko ikta abdullahi mohammed minister kawjudo fila ciudi seria fam internet fude ahmed do majun
hande noga e joy lewru janvier min kawri famin bula kulle bonde e kabbinibe kawjibe e filla durwi didde e nannol majjun de leddi din nangi no wada ciomi ko kayin herme e chapande jenay e jenay ko ummoto kiloji keme didi e sappo e nay kabbinibe leddi kawjibe e fi durwi didde e nannol majji jabi he bombe gada kulle bonde jabama dum resa kana to sudu seri a mawnu dunya mai no labi seri a joddinaadi nogay e tati lewru septembre hita hitande 1999 haaliri dow fi durwididde e kulle bonɗe nder ɗatol mum herme e 42. Sey tawi desol majje watta baasi de hana noon wakkati on ɗon iɗum waawi wuleede.
E lokkanga no mbiyen jandeji fuu padda nder lekkoloji ɗi département ji Abala ka région Taba o fiidu ko sabimbini ɗum woni Allah e nangugol janngino l'école goto caggal nde raf famral natuno hakkunde makko e ɓi mawɗo suudu kiite nokkure nden debbo Ibrahim Abdou kawjiɗo fedde janginoɓe mo Abala fammini e wiide bandiɗum en o yo fama hande subana wakkati no Ali Tachi Sir yewtide makko.
Bandimi o yo fama min gondi e makko jonto kalten ɗo gandangol makko ngol ko waɗɗo waɗaka dow gonga saabu o heɓayno ni caɗale hakkude makko e suka debbo o ɓi de hooreje suudu saria o debbo o Abalak fo o yenni janggino o wimo ma nden yenta himɓe fo saabu ay hooremalle himɓe gonɗa keɗɗi haala ka fu noonni o wimo yo haalno inni ko wari ƴami on haali ko haalno wi min kada nini mbimi nder majjuni se min nani wi'a o nangama o yarama commissaire a tomin cirito se min nani wi'a o yarama kasena garo kasu ba kirtoɗo en haalda e makko hunde fuu ko yaarimo to hunde min accirta ɗum noon koye
noon ni mbiyen rewɓe jottitiɓe rimoɓe wuuro hunde noon ko sarusiji kawjiɗi cellal ɓallinimɓe kaɗi tawi du yeru no moɓe loctoroɓe ɓe région difa famminiri o fi wonnino ɓeydoro yesso noon gam batte Allah e rafi yottagol loctoroje saabe laawo laamu gattagol nimɓe ndeggo to mburto nokku gotu mbiyen madame Boukar Nafisa loctorojo ndinno rewɓe mo loctorordi fanani ko wi Guuɗi Abdourahmane.
To loctorore amin deni sey yettore sabi minen keɓa rewɓe jottitiɓe no gara no dima nder loctorore den rewɓe noon emin ƴewata cellal ɓalli maɓɓe wakkati ɓe goduno deeɗi saɗarama pamaro momin godi deni rewɓe jottitiɓe maati gatawere deni ɓe noddi sapere pompere fadde ɓe jahata to maɓɓe futtawan ɓe dimi wuuro komin giɗi deni Allah waɗi ɓe noddama ɓe jawna ɓe koƴowaɓe nder wakkati ɓe gadda ɓe loctorore caɗɗale ɗemin godi dow fi rewɓe dimoɓe wuuro no heewi kile cewɗe ƴiƴam no rufanaɓe sanne na saɗarmaji nanduɗi ni na keccel gel rimide e saɗarma poofaali ɗum waɗi minen tilsina e rewɓe wakkati fut deɓe maati gatawere ɓe gara loctorore law ɓe dima gam ɓe kisa caɗale gom
noon ni mbiyen kengan noon ɗo nder ñamey cc suud hawjindi moƴƴinoɗe hokkugol habaruji maɓɓiti hawrinde muɗum ko lewru janvier duuɓujinaji ɗiɗi e noga e ɗiɗi ɗum dow laabi jeɗɗi kam woni ko tuugi e nde hawrinde ko laati laawol laamu dow fi ballitol jawdi radio ji pamari no tawa nder mum seyni Ayuba kaka kaalo dow inde suudu cc nani ko wi Habibou Garba dow majju.
Si on revient sur
to neni en garti e dow fi lawol ko darto hono wallude radioji pamari gonɗe gurɗe endan golla ɗum du koɗan noɗi cingirte eno handi gollere e jawdi ko wattete heɓde keɓɗe golla to haal noon ko laati min gaɗi gollal ley ko watta ko tawe ɗum heeɓi ɗum fonde teke nenene kadi talkiɗi min ƴewtintoɗi tabintina du koɗam hono andi eɗum wodi lawol ko talkiɗi tokkoto ko heeɓe ƴewtine tabintine so cc tabintiniɗi fuu nden nel toɗɗo gomnati toon gomnati toon du min anda fu nde woni nde yaato timmina gollal ko heɓa tabintina talkiɗi koro majjoni woni yiɗa kana ni gomnati o endam watta jawdi fa wooɗa nowata ko tawi radioji pamarɗi heeɓi golli noon no du konno gomnati waɗa dabare du nowata ko tawi wallitoɓe du gatta hen jawdi heeɓa radioji ɗi waɗa golle mumen hanir ene woɗiri
les partenaires à financer ces radios communautaires.
Ɗo endani nder leydi meɗen Niger fuu no fati seni nguluji hiite gaɗi ma bononde laabi fuu nimɓe doggitirtana e sarusi sogeji pipa e noddirde lamba sappo e jeetati inditirteɗo francire 18 noonni seni dow neɗɗo noddi o lamba wawti kon wattano hana wala no yamani nimɓe ngalanono to tawi du yeruno mawɗo sogeji pipa leydi on famminiri o wi no woodi laabi tokketeɗi guinan koɓe gara ɓe paabo kono nel Sidi Mohamed kumandaw sogeji pipa mo gallu meɗen ñameyi leydi nani ko wi Zeynabou Abdou.
Le numéro
lambo sappo e jeetati o enden kannon sa père pompier en noddirte gara paabo himɓe to hen noon bonande waɗi fuu nde reedu leydi Niger campagne ji téléphone kan en kawji lamba o neɗɗo misali no zender de noddi lamba o bureau sa père pompier en wonɓe ton enden zender to mu'en noddolgol enden yahata de ñamey ɗo du noddi to ɓe ñame noddolgol enden yahata gonga noddol lamba o enden nder mum sa ɗonnan no woodi gam campagne ji ɗi enden ni himɓe ɗuɓɓe kan en nawtortoɗi noddolgol enden yoɓantaki ɗum du saabi ko degon ba neɗɗo noddi noon noddolgol enden yawa yottade nde noddolgol enden en yottake so Rusi ami mo hen non fu no wodi yamde e nodduɗo o enden waɗanti no wodi lambagon mo nodduɗo o enden yamete hokka ɗum du gan tabbintinde de neɗɗo no gonga non nano fenanno
aussi les vrai.
Mbiyani ɗo yaade yesso noon nokkure resirde dewte ko waɗa do inde Niger mane ko ɓiɓɓe leydi Niger waɗa no waɗoyte o nokku du kulle fina tawa leydi ndin fuu no tawte nder mun ko wattataɓe hoytinanta waɗoɓe tewteru andal anditidde fina tawa leydi ndin yeru no Edouard Lampo Amadou kawjiɗo o nokku faminir Ali Tajisir.
La bibliothèque nationale du Niger
sous resirde deute are de bibbe leydi Niger gadin na gadaade do leydi Niger nawtoraade suudu du enden ni sigila kiddo no joddinaado illoko ooyi wadan du duubi sappo ko himbe no wattude juude mu en no gadda balla mu en har ko darata nawtoraade suudu du enden tati lewru novembre hitaade duubi jina didi e jeenay denno sigila o enden joddina amma lewru février hitaane duubi jina didi e sappo e jeetati den talki kawjiidi filla golle suudu du enden ni tabbintin neɗɗo wawa du warde tefa goɗɗum ko waɗa dow leydi Niger heppa heɓude bani leyɗe yasin ɗum waɗa min durwan ɗum wadde ɗum rese nder suudu du enden miɗen godi du ñeñuɗo nder gollal ngal enden nder kogol BNDA kam min tawa hande amma ɓoyata min keɓa nokkure hoore amin nokkure lobbere nde suɗanaki neɗɗo
caggal ni pelle lattol baal gaɗɗe to enda ana ko coupe leyɗe africa alal bitinga ngal to enda leydi cameroun mbiyen pelle sappo e jeegom kamɓe woni ko latoyta filade yaadu yeeso zakaria ibrahim ekkintino mo fedde gendarmerie national leydi meɗen niger waɗi hisabu e taykaki dow majjum salamat kadir yewtide makko.
Je pense que le niveau des matchs
de fila latol bal gol do kebol coupe ko afrique ko entira kan ko no watta enda ni cameroun dubi united no ga e go jangal andangal enda ni ene mba wiide latol gol endan be sembi day sanne dum waddi ko na ko milaka sabo algérie kany won ko jogino coupe ko endan ile jangal andangal itta gana kan ittama ile arande endan ko lati labi nay won ko hebi coupe o do kan jonnon to wete jangal jeta bangal to don enda latol bal gol endan wada sembe sanne sabo do kay kawado fu ittete non dun sa himɓe fu tarsinto pelle sappo e jeegom keddiɗɗe enɗan eɗe cembiɗi sanne ɗum saabi latol jeetaɓo ngol ene ɓilloto sanne woɗi ko heɓete e muɗum ɗum ndu ɓilloto sanne saabu latol baal noon wontiri wakkati goɗon ko windade ɗereji ɗin enɗan ko mila noon waɗoyto ɗum seɗa yeyto ɗum latot ton enɗa fuu wona noon ɗum laatoyto
nonni en garta yewtere meɗen pindinon nebban lamtiri hunde noon ko nafata ɓandu ñamete wujete e ɓandu yeruno fedde wiyetede kiya war mo tunci mo ma yayi famminiri ko debbo biteɗo faɓari joni yewtidi Amina Oumaru yewtidi e Hawasuma
no nebban lamtiri waɗirte lamtiri din haagete fa woɗa moƴƴine nden ko yaare machine nikine watte nder wowru hinne no hurbi sai ɗe nebban ɗan wurtike gaɗa waɗi nebban sai lefol tefe nebban ɗan sintine gataari din ɗo itte sengu deni neɗɗo no yiɗi no haagan ɗum dei kankay he nebban dinor ɗum haagirte haagirtaake nebban lamtiri di woɓɓe do no liila nde yoori sonnana jon en dabbaji woɓɓe do no una ɗum waɗa ɗum yaaji nebban lantiri no woodi nafaka sanne ngam no ñawta na wallaji ɗuɗɗi hano tension en ƴakku en no wonna ɓandu no sawra dow koyɗe nawoje na walla gonka nder reedu
e terde lamtiri worre litriji foti bawɗon heɓude
deni min gaɗi lamtiri jarduɗe ndiyan joyi minen keɓa litriji tati wakkatiji gonde woɗay kolboye pamaroy koye nayi
to jehoton sonnode nebban ɗam
minen jarat ñemey minen connaɗan nder wuro ɗoda amma denmun sai min jehi ñemey namaraɗi fuɗo golloɓe sarusi kamɓe ɓuri soduɗe ɗan
nebban ɗan no defire ñamdu na
non non jaati neɗɗo no wawi wattiɗan nder nema hano no nebban biriji nawtorti dey iɗan ɓuri nebban biriji bittamine
nebban ɗan goɗɗo na fedde gon wari ekkintini on gaɗol majjam
wallay debbo gon ni wari ɗo en tisawa kanko ekkitimin minen do minen mbawi waɗani ɗum koye amin minen mbawi ekkiti woɓɓe yaha
nde luumo kollol no waɗe oɗon jaaha
batuji kollol no gaɗe minen jaraɗan minen jaaha maraɗi na
ɗo wonto kibaruji meɗen fulfulde tilikirten to jamirti.